USamuel wokuqala isahluko 31 verse 1. AmaFilisti alwa noIsrayeli, abantu baIsrayeli babaleka phambi kwamaFilisti bawa begwaziwe entabeni yaseGilibowa. Verse 2. AmaFilisti axosha uSawuli namadodana akhe. AmaFilisti abulala oJonathani noAbinadaba noMaliki Shua amadodana kaSawule. Verse 3. Impi yabanzima uSawuli. Abacibishelayo bamfica wakhathaza kakhulu ngenxa abacibishelayo. Verse 4. USawuli wayesethi odibini lwezikhali zakhe, hosha inkemba yakho ongigwaze ngayo, funa labo bangasokile bafike bangigwaze bangone. Kepha aluvumanga udibi lwezikhali zakhe ngokuba lwesaba kakhulu, ngalokho uSawuli wayithatha inkemba wawela phezu kwayo. Verse 5. Udibi lwezikhali zakhe selubonile ukuthi uSawuli ufile, lwawela nalo phezu kwenkemba yalo lwafa kanye naye. Verse 6. Wafake uSawuli namadodana akhe omathathu nodwebu lakhe nabo bonke abantu bakhe ngalolo suku kanye kanye. Verse 7. Lapho abantu bayizala ababengaphesheya kwesigodi nalabo ababengaphesheya kweJodani bebona ukuthi abantu bayizrayeli babaleka nokuthi uSawuli namadodana akhe bafile, bashiya imizi babaleka amaFilisti afika ahlala kuyo. Verse 8. Kwathi ngangomuso lapho amaFilisti efika ukuphanga ababuleweyo, afumana uSawule namadodana akhe omathathu bewile entabeni yaseGilibowa. Verse 9. Amnquma ikhanda athatha izikhali zakhe azithuma ezweni lamaFilisti nxa zonke ukumemezela endlini yezithombe zawo nakubantu. Verse 10. Azibeka izikhali zakhe endlini ka-Ashitaroti, abethela isidumbu sakhe ogangeni lwaseBhetishani. Verse 11. Sebezwile abakhe eJabeshi Giliyadi lokho amaFilisti ayekwenzile kuSawule. Verse 12. Kwasuka wonke amadoda anamandla ahamba ubusuku bonke asithatha isidumbu sikaSawule nezidumbu zamadodana akhe ogangeni lwaseBhetishani afika eJabeshi azishisa. Verse 13. Athatha amathambo abo awembela phansi komtamariske eJabeshi azila ukudla izinsuku ezisikhombisa.